kichwa mokoka. Tanda kipiri lataka nimesota. Wanabonga mbaya wakidhani nilikopa. Wajui ni mokozi ya linisota. Ngoja mbona wakikuyu penda do. Na mbona meokoka na unado. Na kwa nini vibaya penda do. Nidioe na doga tidio kijuri ya toni kukwira dioe. Ado ni arito, oria faza kizito. Tomo hako rute guo ni guo verobe mozaka. Kana wekire dikati guhe verobe na suaga. Temu weko ya reina, todo areda besha. Edi kueda besha, sitika jigana. Reu kire gwede nini jiso oyo dona. Diko rata jona, tota kedire dona. Nekapa jikarete haha, ginya baba.
Wakati kisa kichwa kusikitika. Lakini wewe huyo yoyo kwa dirisha. Furaha haiwezi kuisha ni kukatika, yeah. Baraka nyingi kanyimbo kwa memory gas, yeah. Psalms 91 verse 2 ndo memory verse. Wiko clean hautaki makontrovers. Minataka kupikiwa airport secondary bus. Money money or no money. Mural lingi na mungu nani. Koji mungu ni nani. Mwenye liumba nchi na mbingu nani. Sabo nisulubisho ndo mana dambi zetu zilioshwa. Just I'm feeling cool and easy. Got my monkey icky cool and easy. I'm like, whose report will you believe? Cause I will believe the report of the Lord.
Makaba, cause pia wenye wako chini wa urikaba. Wata bonga bonga sana juu ya story zako. Lakini the best thing ni ule vako. Wata die umia koka na yetu mesota. So in conclusion godoko ni mchina. Ukiosa sana, bado mtako sana. Atina ni siku hizi anaringa sana. Boss, hey, tigana na do. Watcha waone, Kenya amedu, hey.
My Jehovah Jireh, kila kitu sasa iko haiwe.
Bila Yesu boss, huto boy. Ni ukweli, siku enjoy. Cheki mashida zimekuwa cha hoi. Woi bro, bila Yesu we kwisha.
Bye! Bye! Bye!